look, I didn't wanna say goodbye so soon. I said, feel your soul in the room. I wish I could turn back time, oh. Let you know that we got so much to lose. I don't know, brothers like you shouldn't leave at all. I don't know, brothers like you shouldn't leave at all.
Inkosi kusase eli ngoba khona imindeni eyathenjiswa impilo yasesensini. Khona inhlelo bezenzakalile, amaceba ahlangene isizwe silahlekela amakhila kawo. Engisho inkabi sephovathi ebezibikisa inkwetafuleni, ziningi kasithemba, ngiyathemba amane bangakutshela. Bathi kubuhlungu kubuhlungu kupha, ngikhoni nokuphendula kukho la kungekho buhlungu khona, sibhidela ngaphakathi. Ebebe ngezanga ngomkokotelo, yakutshela ubhalile nogadaliya. Asiphakamiseni the voice abantu abasho uthole ukuthi hey hey, nakanjani umsebenzi wethu nansoke.
See you.